label where you got it from. Some of your music published on CO.
Tambila lebo patari vision ndiye ki osa nenuka my brother. Do the hustle when it comes to survival. You are in the game to win my blaza. Kie baza
kubombesha.
Kie baza
iwe milingana.
Kie baza kie baza choyamba faka mulungu pasogolo. Be very humble blow on a makolo. Tie nayo kumba olo mufolo. Yo sili zila tutawa paka palolo. Kunzila kutasha tie ngala oshansha. Ngena mwili yonse tamangana kasrasha. Azefisha mane kumumana nsomba kasha. Onga speze na wazungu wanje kulasha. Olo vikumo wakusonte kamarasha. Yasha yasha mensonga usoko tamu plago. Nishi ya pomuli dazeni ya mikango. Don't be afraid to dream upisha kago. Chua manachalo ya dose kana maezi. Kala na mutima osunga bantu bonse. Eroti zisunge monga nivene mose. Amweo tinaita mbila lebo patari. Vision ndiye ki osa nenuka my brother. Do the hustle when it comes to survival. You are in the game to win my blaza.
Kubombesha
kie baza
iwe milingana.
Kie baza kie baza kie baza.
So iwe, don't worry. Ba, ba, baza.
Naita mbila lebo patari. Vision ndiye ki osa nenuka my brother. Do the hustle when it comes to survival. You are in the game to win my blaza.
Kubombesha
kie baza
iwe milingana.
Kie baza kie baza kie baza. Tinaita mbila lebo patari. Vision ndiye ki osa nenuka my brother. Do the hustle when it comes to survival. You are in the game to win my blaza.
Kubombesha
kie baza
iwe milingana.
Kie baza kie baza kie baza.
Turn up music Africa.
Remember where you got it from. Zambian Music Promotion.co.